sibuyile into engisweni sithola ke empolapolisi athi saqobisa nakweli inqaku kule veki isebe lophuhliso loluntu libambisene negunyabantu iHealth and Welfare Sector Education and Training Authority babambe umsitho wokuwonga amagosa ophuhliso loluntu evostile entshona koloni ngabathathi inxaxheba abohlukileyo bebeyinxalenye yalomsitho nabaquka ibhunga labasebenzi benkonzo zenhlalonhle iSouth African Council for Social Service Professionals elikwinkqubo yokumelisela ngokusemthethweni icandelo lomsebenzi wokuphuhliswa koluntu ekuhlaleni. La magosa ajongene nophuhliso loluntu enza indima ebalulekileyo ekuguquleni ubomi babantu bangathathi ntweni kwaye imimandla yasezilokishini yasezilalini ixhomekeke kakhulu kwiinkqubo zophuhliso loluntu nenkonzo ezijoliswe ekuphuculeni ubomi babantu. Kodwa ke mphulaphuli ukuva banzi sele ekhona osisithethi esesebe lophuhliso loluntu kuzwe lonke usisilumka Olifant. Mandikubulise ndikwamkele kuapha naphaya kumhlobo wenene.
Mama ndisibusele kuwe esikhona ndithi enkosi ubanisimene apha emhlobo.
Nkosi kakhulu sisilumka ngokuba nathi enkqubeni ngolo rhatya. Kokuqala phambi kokuba singene kumsitho wayizolo mhlawumbi ucacisele umphulaphula ekhaya kuba yintoni i-community development practitioner kwaye yenza umsebenzi onjani.
I-community development practitioners naba bantu baye bangene apha kuthi apha ekwii-communities zethu bezama ukuzisa iinkonzo zikarhulumente. Uyakhumbula into yoba namhlawumbi apha e-social development ngela xesha ngokuyana kwakukho abantwana ababe nojust abantwana ngelaxesha ekhantri yayinengxaki ye-HIV apho abantu besweleka kakhulu ufumanisaka into yobana ii-families nee-communities zidinga abantu abazawubasekuhlaleni bencedisana norhulumente. Oonontlalo ngamanye amaxesha abakwazi ukufikelela apha kwii-communities zethu and bafuna ukuncediswa uzicela ii-cases ezikhoyo abantu bakwazi ke ngokukunceda ukuphuhlisana nee-communities ukuze iinkonzo zikarhulumente zikwazi ukusondelelana nee-communities. So i-community development makers ke ngabo bantu ke kona no-child and youth care workers. So child and youth care workers apha i-social development siye ibe ngaba bantu bathi bakwazi ukuhamba bayojonga ii-families ezinabantwana aba-vulnerable, abantwana abangenabazali, abantwana abafuna ukuncedwa ukwenzela into yokubana babe yilaa gap between urhulumente nabantu. Kwakhona apha e-social development naneprojekthi yethu apha ekuthiwa yiresiha apha i-community development workers ziye zihambe zingene door to door zijonga into yokokubana ziintoni ezidingwa zii-families ngabo bantu ke abathetha ngabo. Ixesha elininzi esona it was not professional umsebenzi wabo ibingumsebenzi wabo ukusenziwa oqalwe ngexesha ebelinzima kakhulu. Ngoku iDepartment of Social Development ithi aba bantu bayingxenye ye-workforce yethu aba bantu babalulekile apha kwii-communities zethu therefore ngoku akufunanga ngasithathe noba ngubani na masibathathe batraine kune-qualification ukuze nabo into yokokubana abe umsebenzi wabo ufumane esi stetsha sabanye abantu abazii-professionals wanatishara wana-social worker ngoba aba bantu banceda kakhulu
kwii-communities zethu. Ngokuqinisekileyo sisilumka ukhona umphulaphula omameleyo ngalo mzuzu naye onqwenela ukuphuhlisa mhlawumbi uluntu akulo okanye abantu abasondeleyo kuye ngokwezidingo azazi ngqo kuba upha phakathi eluntwini mhlawumbi kusichubela banzi ukuba kumntu ofuna ukuba okanye ukulandela eli khondo ofuna ukuba yinxalenye yeli phulo lenu nilisebe nabanye abathatha inxaxheba wenza njani?
Yes, there khona i-programs apha urhulumente aye abe nazo na-social development apha abe nazo ngamanye amaxesha siye sisebenze kakhulu nee-NPOs ukwenzela ibe zizo ezi-identifya abantu abazokwazi ukwenza lo msebenzi siwufunayo then ke ngokuba xa sebeqhalile ke ngoku besebenza befumene leyo training yobana bakwazi ukwenza lo msebenzi siwufunayo bangenise ke ngoku kule program lesikuyo. Aba besinajonga ngoku ngabantu bekade bekhona apha kwezi programs zethu sathi sisahleli sinjalo ke ngoku sabona into yokokubana masithathe u-HW Fitter masithathe ii-universities ukwenzela sikwazi ubana le profession ibe yiprofession ibe semgangathweni umuntu akwazi ukuthi yena into abeneqhayiya nebhongo akwazi ukuthi yena mina ndifuna i-community development worker ndizawukwazi ukufunda ezinye iuniversities ke uyakwazi uya kuzo ngobana ziyithathile le program for thina sisebenzile ne-University of the Western Cape sisebenzile ne-University of Johannesburg nezinye iuniversities ke apho sisebenzisane nazo ukwenzela ubana le qualification ikwazi ubana esihlahla ikwazi ukubonakala kubana isuka from credible institutions
yeah.
Yolo nto leyo ke ngoku besisithi aba bantu bethu sesimathathi ngoku sibafake kwezindawo sisebenzisane noku-AWCCT sisebenzisane ne-university
xa siyivala kuvakala into yokuba anipheleli nje ekubaqeqesheni emva koko nibathwasisa isidanga kodwa niyakwazi nokubancedisa ekufakeni izicelo zomsebenzi mhlawumbi kunaba banzi malunga noku
lo msebenzi esona ngumsebenzi oye udingeke kakhulu ngoba i-social ills azipheki apha kuthi some-social development and onontlalo yebo into kokubana bayafuna ukuncediswa and ngenye ixesha abakwazi ukuba bahambe baye kwezi ndawo so thina senzela into kokubana umntu xa simnika iskill akwazi ukuziphuhlisa yena akwazi into kokubana athi xa ibhalisizi yakhe atsho into yobana mna ndinayo i-qualification ethile igama layo yinto ethile iku-N2F level bani because sethu apha esona sorry apha eSouth Africa funeke i-qualifications zethu ziye zibe phantsi ko-N2F level apha ke ngoku apha esakho so zonke ezi courses zethu nalapho zigradiwe zine-level yazo so that umntu azakubone into yokokubana awuthethi nto nje xa uphethe esi certificate uphethe isi certificate se-N2F level othile aba besibagredisa ke ngoku apha across South Africa eyokugqibela yini besiyenza e-Worcester aba bekungangantu ebekade bekhona besebenza apha futhi sithathe la experience ebekhona yile nto sithi recognition of prior learning ngoba abanye abantu bayakwazi ukubana basebenze bafumane i-experience bawazi lo msebenzi sizame ke ngoku into yobana sibaphathise phezu kwala experience abanayo bahlale bafunde iminyaka ethile ukwenzela into yobana umntu akwazi ukufumana lo recognition of prior learning
kose kakhulu sisilumka ngexesha lakho Sifele mphulaphuli besincokola kwakunye nosisithethi sesebe elophuhliso loluntu kuzwe lonke uLumka Olifant esichubela banzi emalunga nephulo labo lokuqeqesha abasebenzi kanye amagosa ajongene ngqono phuhliso loluntu saqhuba ke nokobisa kumanqaku aphala phambili ngolu rhatya umongameli Cyril Ramaphosa umemelele kwinkokheli zemvelo